nimkhuseni. Kwezuma nimkhuseni. Animkhuseni. Ubaleke nanomashonisa. Ulumela sona lishisa. Sela ningizile nulisa. Ngisho yena ubalisa. Nimtshele wangishiya ngenkinga. Sela nifonela umadiya. Nimbuze ukuthi why did I get married. Animkhuseni. Ubaleke nanomashonisa. Ulumela sona lishisa. Sela ningizile nulisa. Ngisho yena ubalisa. Nimtshele wangishiya ngenkinga. Sela nifonela umadiya. Nimbuze ukuthi why did I get married. Mashonisa, khulumela sona lesilisa. Cela ningizile nulisa. Ngisho yena ubalisa. Nimtshele wangishiya ngenkinga. Cela nifonela umadiya. Nimbuza ukuthi why did I get married. Animkhuseni. Ubaleke la mashonisa. Khulumela sona lesilisa. Cela ningizile nulisa. Ngisho yena ubalisa. Nimtshele wangishiya ngenkinga. Cela nifonela umadiya. Nimbuza ukuthi why did I get married.
Choose my kids, hey, jump back to my baby. Hey, I'm gonna get no, hey, when they get can't do my saber. Jump back, choose my kids, hey, I'm gonna get no, hey, when they get can't do my baby. Hey, I'm gonna get no, hey, jump back, now we are bad, jump back, now we are kitchen, now we are son, hey, jump back to my saber.
Jump back, Christmas.